I pray God for my life, for my life to be good. It's more, it's more when me arrive.
Kant is on the track.
I pray God for my life to be good. It's morning when me I rise up, open my eyes, sing the light. For a day I kneel down and pray God protect me day and night. Kosta Hama Seed Boy, Nairobi, youth man. Kutoka ni rahisi, kurudi ndota fash. Kitu nina du, siduti, hastuka, tunga tumahuti. Swara mina toa na makuti, huna dai kuni cross, usidhubutu. Manze wako ndo miu toa na ekutu. Have you ever been my side? Have you ever seen me? Have you ever seen me again? Have you ever been close to me? Don't you come bad, nina kitu kwenye bag. Utapigwa puwa puwa puwa. I'm a man on west side, area niko kuko cool, west side. Having the best, enjoying the rest. Huku kwetu niku best, west side, 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 west side. Vitu nina do, ni kama mimi na jistuka. Ni kama usiku mimi ni kama nina hota. Mchana niko cool kwenye vest, gizani nina mask. Na menyana na mabist, ulisikia nikitajwa. Nilikuwa kwa singi ya jana siku huwa. Sunda ndenge kasundua, tiga kitu pa wakangada, stenje waka reporti mada. Mbanga na maswali ulipita wapi mi. Nilina manga, niko off guard, sijajipanga. Anadai ndenga, sinatapanga. Arif alipigwa ya mtie. Familia kusikia, ikabaki madha mezi mia. Wapi ntakimbia, nini nitafanya, nani nitawikia. Ah, mimi nani ngori, mimi nani bad. Kitu nina du, sijuti. Wachunge na mdomo, wachunge kuni cross. Wachunge tu kusema mavitu kama yo. Mia mana west side, vitu ni ngori, vitu ni bad. Zinacheka kwenye huno, mchana kupimia si jaba. Zangu si mchana, ni ma late night. Ni jua sumbuhana kina nani, si ma beast. Watu wenye nguo refu sika buti ndula. Yangu ni itoka, kitu bad gangster kwenye city. Yo, mana west kila siku, I'm the best, yeah. I'm a mana west side, area niko kuko cool, west side. Having the best, enjoying the rest. Huku kwetu niku best, west side, 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 west side. Siwa ranzi na machete, mina banja na itoka. Wacha wadhubutu ni zamdie wakidondoka. Arifu mti aji na mwondoa. Girl anipendi, arusi na bomoa. Siwezi weka ring kweyo ndoa. Nyumba tunajenga na bomoa. Ninataka keep strong, inapendeza. Kama hua, bibi tuwa shata. Ndenga neza beba. Girl tumahuru, hezi nipehana. Kama jana, tulipiga scene tumchana. Ila na mambaru, wakapambana. Tulifahulu tukuhepa. Wanazidi sema, woi, wanahema. Sina cha kusema, Mungu atende wema. Mi na shukuru, ngware na mapema. Hata niki deda ni weke tu pema. Mi peponi, west side.
Kant is on the track.